DJ Justo,
CS West of Bongo Classic.
Kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, mani nangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kaburo, ipo juu ya mawe. Tiko ni kwangu kengia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sani, ona katibu wa mali kisimani. Uenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Nimezidisha chenchi kimeota nesu. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi limeja na mlangu. Ayo nimbo ni yangu. Kibatari utambi umetumbukia. Akhirira yangu nimepeke chunguzo nilio egemea.
Kapimbo hata kama penzi maji masafi ya cheni na elawa. Mana yamenifika hapa. Ingawa nitakonda, nimeridhia sawa.
DJ Justin,
mana kila dakika iwa kilioni. Ukikucha macho juu na kesha kulilia penzi, hey. Kama kinda lokosa mama. Avushida sio heshima tu, hata wanaomwingia wengi, hey. Mwenzenu kupenda shakata tamae. Weache kama kipuwa historia, japo siyo hilo safi. Kaya nini kumama niyo biashara, chena yenye sara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Kaya nini kumama na ngamana, inachosha.
DJ Jasto.
Pa kutua kwenye bate o bustani ya maua. Mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda tafuka uchukua njiwa. Peleka salamu zangu. Misi na hali naona mawingu. Nyota mwezi kizunguzungu. Hali so shwari akia Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, naweza sema nimepangawa. Mwambie siniwezi. Where are you njiwa?
Where are you njiwa?
Njiwa
turning you up with the freshest gospel vibes.
Drop it back, baby. It's so hot.
Mami, yes, wa chakula tu wa tamaji misini.
niamini. Nimecheza mwenye benzi. Waweza sema nimepanga. Mungu siwezi. Aje mapema anipenda. Nimecheza mwenye benzi. Waweza sema nimechacha. Mungu siwezi. Aje mapema anipenda.
Baby girl, when you pure kabisa, when you danganya, when you funja moyo kabisa. Marafiki nilikusifia, hata kwa adui nikakusifia. Ah, nyonyi dodo, banana follow. Your shape, wawa, pure kabisa. My baby, wawa, pure kabisa. Kusundu na mama yangu, sababu yako mpenzi wangu. When you put a capisa, when you danga, when you funja moyo capisa, baby go. I'm not going to be able to do it. Baby, me so torches of
Jesus. Kanyaga, 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 kanyaga ni tumie ni picha pigo gani eti basi denku posti. Kabisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama mutila mugambo wafuruga mipango, wase wa insta michambo, eti baby niunge bando. Uzushi mashemu fake nuksi udada dek mawifi maka ma ex ningosi oya kanyaga
lamba lila yalo.
Fire, baby.
DJ Jastor.
Mwendo wako ndo bala. Nimi uchizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Nimi uchizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nukse uko nyumbani. Miazipo
Kazipo
kwa dili yako mazio. Miazipo baba
Kazipo
akili. Miazipo wana
Kazipo
kwa dili yako mazio. Miazipo baba
Kazipo.
Oh yeah 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 yeah. Oh oh oh. Nifanyeni kuone kioo kwako nijitazame. Nifunike kwa upendo wengine nisione. Nifanyeni jione mi stronga kwako nisimame. Nipepe kwa upendo presha inishuke. Niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo. Nishi nikifurahi mimi na wewe. Nionyeshe mapendo tena kwa vitendo. Maneno ya situaribi. Niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo. Nishi nikifurahi mimi na wewe. Nionyeshe mapendo tena kwa vitendo. Maneno ya situaribi. Asalale kama moyo nimeka chanja chale. Hey, asale sale. Wena mimi tubaki pale pale. Asale, kama moyo nasumeka chanja chale. Hey, tuko sale sale. Wena mini tubaki pale pale. Sensi leju, sili chuja kwa chudio. Oh 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 oh, sili shushe ununio. Sensi leju, sili chuja kwa chudio.
Listening to the ladies' favorite DJ.
DJ Jasto, the playlist terrorist. Contact on 0746-742345. J-A-S-T-O-H.
Baby, wanna feel my vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Kako simple simple akanaga maku kanabi timpo timpo ukonyuma kichugu ati kako simple simple akanaga maku kanabi timpo timpo ukonyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona kwa tabu inavyoingia. Fundi kakosea kushona, kushona hata kichwa kiwezingia. Inabana
DJ Jasto.
Na 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 sema tena inabana. Na na inabana. Na na
Mianso, Mutemia Rallis, Nipo, Kovachi Kwasi, Nembo, Kalinari Dambo, Anjagazaru, Ampera.
Inabana taiti nyo, nyo,
Levi style ayo kwa funyo,
Gana wana panchi ugatolabo,
Maru.
let me say,
yo, hey,
in this chili manjaro,
hey,
tico fetu vere,
hey,
God, I want you in my life, oh, what you want, baby, yeah, say so, to soy chikanda, naro, you can go harmonize in
Inabana,
naro.
Professional, but we handle.
Yes, you can
me to the end. When we human being, I'm an angel. If you want to my heart, yo, I'll give you baby daddy, go. Kito go jambo na jambo, on this and jonjo mado kido. My sherry koko, baba gidi ni pedo to. Kisha tupate kimoko, babu bibi kurando to. My sherry koko, nobody didn't play your door. He said to Patrick Moko. Babu Bibi Kurano to.
Paranawe. Paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
Paranawe. Hivi unasokota. Jicho lako legelege linadondoka. Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha. Pretty girl, nasty, nikasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa basi, sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, takula kitoro, nimeshapenda sijui kasoro. Kirembe, uwe mororo, kama huna shepu vangu dodoro. If you want to my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Indo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
I want to see you dancing, Paranawe. Paranawe, the way you say.
Now hear this.
DJ Jasto, the playlist terrorist.
Yo kazo mabada eh. Yego na bulu came in the roll eh. Tuna roll up, roll up, roll up, roll up. Yeah, yeah. Naona shango waka waka. Na mtoto na vyo kata kata. Takwaja kipa mata mata. Mta mchaka la chaka. Shaka moja moto fike tuende nani. Kwenye kongela uwanja kita nani. Nikonyeshe vile meufanya mamisi. Nako tani, utani, utani, utani.
Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Numa wana makario. Kario, kario, kario. Hey. Temeke na kinondoni. Alala mazese na mwana nyamala. Mala hivyatu vipo fukoni. Napitaga peku ya nebila kanara.
Wasikia machizo naonda kamati. Wana taza na vino na lopatani. Ina bide jongeze newe big daddy. Yes I'm a big daddy. Ina mapuf daddy. Ooh. Mama wende fire yo. Umekusanya kama kwaya yo. Wende number one desire girl. Wende michezo wende mbaya yo. Moja moda fike tuende nani. Wende mongela uwanja kita nani. Nekonyeshe vile meufanya mamisi. Nako tani, utani, utani, utani.
Umepika tika piga magoti. Piga magoti. Acha wano piga majungu. Asa na mwaga manoti. Na mwaga manoti. Mana nisha mwa mzungu.
Oh yeah, funny boy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Wana kutoka na nini? Wakati levo zako hawafati. Mbwa wa uswahilini. Tena koko hawangati. Mama rashi mwilini. Wao shombola samaki. Ya kwa kunyuzi tisini. Zao zinapika mpaka laki.
Tuna wachoma kama nungu nungu Kana kesha kama nungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Kadi na kuhimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you thin Girl you motivating a liar And I'm your king and I get your ring Cause I wanna make you know why Girl you have that thing and I call you thin Girl you motivating a liar And I'm your king and I get your ring Cause I wanna make you know why Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on your dance floor. Sucking when you do it, that's how I know. I just want beside you. Give me that, my baby, one for. Yeah, yeah, yeah. Chuma kama vile unafua Mama unapika basi nije kupakua Chuchuma kwenye chocha mabua Ila chunga mchanga singi ya kitumbua Chuchuma kisha ulakeza nyonga yo Chuchuma unikuna shekidonda yo Chuchuma kama nyoka na konda yo Chuchuma kwenye mlima kitonda yo Aika toto
Moto mo
Moto moto
Moto mo
Bye bye koko
Moto mo
Joto joto
Moto mo
Kamata Ukuta, shika mbaka chini teke danzungusha Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa
Owe, owe, kina dada mko wapi
Owe, owe,
basi muingie kati
Chuchuma, 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 chuchuma
Nataka pick it up, baby nikiangusha pick it up Nipe moto zaidi kongi fire pick it up Njoko bedi nikulisha girl pick it up
Mimi simba mwenye motion, nakuna kwenye motion Na kama ngumu minapata lotion,
mkunaji bwana slow motion
Panda viva na kupapa pasa, chuchuma nikutakase Choko pezi wangu nikupakate,
nikupike mate
Sikunja mifupa Ukichuchuma Kikupe kwenye kiti ya makitandani
Choto chuchuma
Uwili niko fire dakari sas Baby shika kati niko kune bas
Usiwa mchinga kakija na mlono mufupi na mwizi murama
Funny boy Napendo navo pepeta hai Napendo navo sokota soko Napendo navo li Kilo napo chuchuma
Nandika pose Nafiki opele Nikikata na wacha kidonda Usijifanyo kumbuki mkunaji Sinile kukuno kwa mwaga na maji
Oze, kijana bomba
Wana ask machine, ahem Fire machine, ahem Sweat machine, ahem Trada machine, ahem
Vaya sindika chuchuma, chuchuma Uta bana chuchuma, chuchuma Chuchuma
Mambo mbaya
Baby pole pole, notitetele Sige tesa rafsi Kuku nipe mchele, maindinge dele Sige nyacha basi Paka majoko Kita dani ni mafuzo ya kikomando Nipe mama, nipe nyumbara cho Kera umefuwa peleke bila chambo Wanapata kapu, wanapjona Tuna pendana Tunawapa kapu Mama, yeah. Mama, mama. Umeniwe sana, are you? Na 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 na
basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Pinyuka pinyuka basi isokoto.
Pinyuka pinyuka isoka soko.
Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Kipeleke mpera, mpera. Maria baby wantara mera, mera, mera.
Nionyeshe makeke, inataka hiyo dede. Kukote ni kukamata, ulimi katemata. Inataka leo ujibambi, besonga ni kupakate.
Ya, ya, ya. Fanya kama unacheza isoko. Pinyuka pinyuka basi isoko.
Hey yo, what's up, what's up, Africa? Kenya, it is your homeboy City Boy, aka City Bobo. Kijana wenu hapa, and I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Justo.
But girl, you
Justo.
Can be my baby mama. Wanna take you first, we can chill for the summer. Your body language, tropicana. Drive with jet, we can fly to Bahama. Flat hey. Tummy chains on your waist, hey. Yeah, you better than my ex. At the room party, you can be my guest, hey. Yeah, I wanna feel that taste.
Girl, like it when I whine it. You wanna pull up from behind it. Feel the wave coming right in. So, get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know, I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So, get too close. I can tell you all up. Say you only want a top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick-tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Just beginning.
Chill.
Konde boy. Yeah, me chill on the konde boy. Mula na kupasta hiri. Hakupi unachotaka. Mana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo msema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio ni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio ni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singo kikisiki musiki peta.
I know you love me and the love is true. When I feel the same way, I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I swear, who sit to show now? Oh, I know bigger. Baby, could you find me? Oh, see, what to is. Oh, baby. Oh yeah, hey, hey, you're the one that I love. One in the know, hey, hey, the one I want. I want them to know, hey, 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 oh, you're the one that I love. Hey, hey, the one I want.
I said one baby, one for your one baby. Drop it down, baby.
you want to see a little papa mama. I saw one baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me, I want to see a little papa mama. Yeah, Benz in the shade, Benz via Vita. To combine and patan, you see, yet we are done. Aga nako mestare ni vitu vya kupita, hasa visiku changanyo kanishusha kampani. Penzi langu sicheze kachura,
iwe dance
kanifanya mchepu dharula, emergency.
Oh
Marina, moyo wangu mwazako miwepesi, nisije kufa kwa mapresha ufungwe. Asa usitishona ya kuhu wanapini keti kuchifana kwa sisi ya watowezi.
Yo, yo, ni 10 bars ya pakama Kenny, 10 bars from Tanzania, Dar es Salaam, ndani ya Kenya, Nairobi. Niko na DJ Justo.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka, wanga wapezi bongi nime baini baini wanatapa tapa.
Fire baby,
ninawepata kiyama tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wabike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukimtazama yako macho,
DJ Chiasto
macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
0746 742345.
Turn it up, turn it up.
Mususu, kasoro nombo, la bandoletu la kuku, tuapelu zipaka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro.
Anipelekesha, msobe msobe,
kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha,
kode kode,
simpidu sto nzima nzima. Ukoro Yesu mume, efidi bavyaro, yata watoka mapune, mume kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mune, ifike kunako. Oh baby, kushika niwe, niku chumu chumu, nikiku kumbatia.
Mwacha
vimbe bichwa, wallahi kanipatia, anastahiri sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha, vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu, yendo kocha ananifunza kucheza rafu. Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu, nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake
العجب العجب ما جب محبة يا كل عجب.
The Unstoppable from Nairobi, Kenya. Too hot for TV. Locally accepted, internationally approved. The Unstoppable.
I wish ningemona magufuri, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Yani, raisi wa muungano wa jamhuri, mchapa kazi hachoki, anayepinga nani? Ametukusha kikwazo wewe na mi unaicha na mwijenga flyover satu nazo daraja Kigamboni airport imesha jengwa. Acha nikupongeze kwa Air Tanzania, zidi baba tuongeze Airbus Bombardier, standard gauge tuteleze kusafiri unasinzia. Acheni tu ni waeleze Magufuli kapania, bodani Magufuli cheza ni pole, wasopenda wabane cho magumu acheni bodani asa cheza ni pole yeme soka chuto Magufuli mbora shoro nionge aga mpole mtu wa dini haja choka tunashukuru. Amesame mara sabini, papiko chasa yupo huru. Wa Tanzania tupewe nini, vilo kufa ye kabifufua. Karudisha nidhamu serikalini, ukileta janja na tumbua. Sekta makini umeme maji kero mepungua. Elimu bure vijijini atoto shula na bukua. Ifikapo 2020 kura yangu wechukua. Asa tufiche ya nini magu ongoza na ujua. Dare salamu mwendo kazi vito vya afya kila kata. Machinga tunachapa kazi tena huru bila shaka. Buriki utari ya meongeza uchumi uweze panda. Serikali Dodoma inapendeza Tanzania ya viwanda.
DJ Justo
Bogadi Magufuli cheza ni pole, sopenda wabane cho basi cheza na mimi moyongo mwaropa hii mchungu kiuziwa. Same mara sabini uo mzungu sechalewa. Kependa juwa majini kwenye fungu palimia. Kuna tebali dini kwenye tumbo kama njua. Uyo wangu nyama koti usini jela kibiriti. Kwezi ikagia ukachuki nyumba ikawa kibiti. Ipatia vya kita ndani nipe paka kwenye kiti. Ile siningia shetani nawe kaja kukuchiti. Koba sijilegezi ni kubepe mdongoni. Kitata ni mikolezi
una rangi ya chotara manga manga asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala mixa mtanga tanga unangara ngari ngari. Upo kama mdoli, yani kama wabandia.
You're killing them small. From our house to your house.
Mziko siwa buko jero. Soto jola boko boko. Waini nyanya ya kopo. Yani mwenyeo mwenyeo. Achana na kina awana lolote. Watasusha na jiki jiki pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi jifamba Dangote. Upae shela wiki tapata kwa Aristote. Habibi Nuru la waini wenda ramu. Yoka mkani haini.
Najua kiki chantajuta kama nikikuta wewe kama moyo wangu unakupa weke mimi ni mfungu
gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya jana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisema mengi sana wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo machine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini,
moyo machine,
ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha
waseme
umekupendea nini.
Now hear this. You know what I mean.
Shakoroba, 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 sha sha. Shakoroba, 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 sha sha.
DJ Jasto, the DJ who makes your mama twerk.
Shangamanga moja, shangamanga moja. Now is it you? Shangamani moja, shangamanga moja. Shantakanga moja, now is it you? Mungo suri na tabia, tuna sura na vutia. Misho mizo marambia na watu dupu. Kama salunga garambia, kani ndari na nunua. Mishe mishe na tangia na watu dupu. Baba kule kule pende mami, nikujue ndani ndani. Mahaba take over me, tuwa toke kina nani. Basi kule kule pende mami, nikujue ndani ndani. Mahaba take over me, tuwa toke kina nani. Shantamani mboja, shamoranga mboja, shantakanga mboja.
DJ request.
Waifu matirio, kipendaro, chekecha, uweka kwa chujio, maneno yao. Wambie umeshikwa medata na minyo, mtotosho, uwavuje mifupa tuakate vilinyo. Waumere, nitakonda, kini acha mbeleza watu. Nitakachoka, tuite mapenzi chini ya kiatu. Niongeze mchuzi wa pweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby. Ubavu wangu wa kendeni
choko choko,
baby yeah.
Kalaka choko choko,
kiri ume mashine
choko choko.
Onana
kalaka choko choko,
tam 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 tam
choko choko.
Kasi
hongi ata buku
ni maruani au masumbihani. Kikupanda ga kichwani, burugu tupu kitandani. Ogaga, toto show, nangi ya jogo. Mindo shiza kichule kwenye mechi, tukikutana lazima shinde go. Napendo kipitisha ulimi kwenye sikio, kipapasa kifuani na pumpa vyo. Babu Juma kicheza kwa kwaru weni kilio. Toka gavinye leo mwili na konda. Kini acha mbele za watu.
Taking the Caribbean hits to another level. The level.
Toka kwa singo, natafuta mrembo. Toka Mombasa Nairobi, Susumila fanya mandingo. Nimpate pendo ama Kiara Kobi. Pipi vera sidika nikiwa nae. Ama tani tenda kama utile ni achane nae.
Wabongo mnapenda kiki na masinema.
DJ Justo, the biggest
terrorist.
Kiwa ona warembo warembo waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Wetu wanapenda pozi makini, bora uwe na posi au officialini.
Kwa nini mikiki mikiki tupoteza muda? Sema vipi tamiliki mrembo huda?
Wapata waaminikisha
if you want them, I go give you more. Jara jara, today today you go give me love. Sawa sawa, hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack and wanna pack and wanna need ya. Answer, no boy, I can take you. That's it. Wanna pack and wanna pack and wanna need ya. Answer, that's if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack and wanna pack and wanna need ya. Answer, on the boy, I can take you. That's it. Wanna pack and wanna pack and wanna need ya.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni Amba lulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Ma
Oh baby ningate shingo Shingo Watch my love, love, bye, love, bye. Why you were so single, single? Walking on and now we was it, was it? Yeah. Well, you tell me that you're my biggie, biggie. You're funny, keep in the shanga, biggie. Nani bagami, ki willy, willy, tuki wa, wa, willy, wa, willy, wa, willy. You know, ki in the chori, chori. Now you do a police, I got a chee. Nani bagami, ki willy, willy, tuki wa, wa, willy.
Kriketi kata, kiuno bijuka, dona nikosha Apo swadata, fanya unabinuka, basi dondosha Sindimba chakacha, mdumange kaputa, wali dondosha Fanya kunichachafya, nizidiwe huka Nyonga umejaliwa, chakumba mama Mutamu sukari na miwa, uko mwanana Wali umetunukiwa, we mwana lana
Busia's finest entertainer.